this is how we do South T. Plan B. Sasa tunangara, nikitamba, wale wenye swara, watahama. Mini landlord, hapa ndo minaka, we candle, go pepo unazima. Nataka zote, kwe saku mamote, Afrika kwenda kote, hindu waka obote. Manzi front seat, mimi back left, nikonda nika poxi, nasi ati niko sell. Tukidai food, tunakula vizi, nakudikisha shiba ndo nangara CD. Kisha nikisha gwaruza ndo napaka TV, nikisha puliza moshi ndo nasukuma wiki. Nikibonga wana siza points, azumia tisarake, mayezi kisha wila tisaka maisa. Nachapua, nasafisha, nafugua, kadirisha, nabagua, napakisha kipishua. So what? Recording. Keja yani makao, rap ya kireja reja tunasahau. Nikikumbuka isa minasikiza mau mau. Sababu bitla ni bonta. Mwanga si stress na madame wenye stress. Nageuka Kanye uso kuface west. Wakijiona chungwa kama ODM. Miki pretend mikingo the two we can do. South Sea tunafika. Tukiwa na black star lazima na wakilisha kikisha. Uja waiwa ya kwa maisha. Chiki rap on the style moto na bado sijapasha. Game iko juu na wakumbu changa prasha. Wakidhani wananyesha kumebua rasha rasha. This is how we do South Sea. Plan B. Tuna madame na attitude is on your mercy, Myra. Go for black, come my last name, ya Tyra. Una die freshness, nigga style up. What? 1 milli, paka rabat filly. Wengi wajashika wajui na semanini. Wahami ya kitui kama wakamba wawili. South Sea na soul high dive, okoda ime shapo doka. Bila makeup adonazi leta. Wewe tunga hema, unabaki kuchelewa ni imele meta. Uwezi ata try kupima na hako rula. Uko nyuma vile niko mbele. Kuna venye na kutrack mini gana kama